Thomas Omugongo. Abantu be migongo muli bangi
kakati
tinso yeso
boka aliba tolawo kankole nti twide
tova
busoga wan
chenda akatoneza mukaga busoga wan famma omoyo gwa busoga
ewe sawa dilimeka
esawe nda edobwire
fuka yinvesta wo ni MTN momo nga wesiga mwakapia akataika wansi wanusuluku oingiza magoba ulinuna kukosobola n'okwetolera yo akapia ko unaona wokendera nigaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yinvesta wakozesa MTN momo app enkola no kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizi bwe kitongole echa Uganda Communications Commission
kale Dr. Damu ibuze ibintu vyewana
mukuru mawaze bupa dengo oida kuida aya akobye wo mwenge osobola kuide ebuwenge ya osobola kulagera mbawo tujja kulagabo kimu bojo chikola asobola kubanga guva ku mawazi ida ebuwenge kulwa mukaga then mukama ebuwolero yakobye mugongo wena ida ebuwolero bachine che chiri kumpene ebuwenge ida ebuwenge kulwa mukaga mba yobe jinja oyona ono yakumbona Faruku akobye mama we amagumba gamubisa bubi aline miaka 57 bana edagala lya magumba ndi nalyo edagala lya misiwa ndi nalyo abantu abo basobola okuyambibwa bulungi ino yabangayize mu mbeera eye yagaza sofisa wa kaire omulete tubone bwe tujja omutaasa then Thomas Emayuge Emayuge nja kubayo ku lwokuna akobye ati omugongo guva ku nsigo tinsigo donka n'amagumba ge n'abandi disk dendi ko basomesanga wano ne dasi se tukaye ngo omugongo tigumuli isamere abandi tubagananga chronic infection zine dava kutabu abandi sitofuda banga nsigo de n'abandi spinal cord ebirimu omugongo binja ife tukebera twabo no gugo kwe guva then twaja maiso no kuwo wida ndabi sofisa wa kaire oide tubone bwe tujja okutaasa obosobola ko ninde Emayuge Emayuge nja kubayo ku lwokuna duzi aba message muliku onakobye ati nava mu family planning aye olubuto lulobye omukyalo ono akoba yakosa ku family yagivaamu bulungi ino aye muno okulinda endeero byokwida abakyala bangi abafaanana bati aye ono abasinga baba bayina ekizibu kya hormones nga tidi balancing nga nadala ya estrogen eyo abandi eberilo okukuba nti ofuna olutalo nga lubuto nga lutalo abandi ensekedi badazi bikira ate abandi tubagananga n'ebizimba birimu aina obuzimba mu nseke aina obuzimba mu nabaana ebyenabyena bireeta obutafuna lubuto aye ekyoba okola efisa awo kaire idonkyalire ku nja kulaga lwaki toli kufuna lubuto tubone bwe tujja okutaasa ono akobye ati mukazi wange afuna amabwa mu bitundu ebyekyama alina mayingo mukazi wo baba afuna amabwa mu bitundu ebyekyama alina infections ate we n'oba olinado mufise wa kaire niwe mwene omusaada osobola okujja wakola urinalysis awo okumpi baida kukobera aye iri eddagala lyemba wamwe mbimwe idanda bakubona obwasigala ati obabo yeidanda banga iwe tewe idanda ibe oba nga aliku ozabota mwitaka awona aye amalaira mu yamufuna kuba iwe batufunye eddagala so mwide tuba idanda be mwembi weda kubananga muterera bulungi ino
kale namba y'esimu tugende
namba y'esimu namba y'esimu esoka eri 0772 nkaganaitano nsambu esembe ayi 13 0772 65 70 13 aba Airtel ndi ku 0703 99 nsambu na musambu esembe ayo anana isatu 0703 99 77 43 so boku basimwe ero yakubonfuna makere kuncho ide iganga ate nabe kalironja kuba nimwe be mayuge muninde kulwa kuna atakumira mpera 10 musule bulungi mweraba
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu subwa no bingo
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu subwa no bingo
Wani nakazano zana zana radio bingo kubusoga wanu wetabengwe mukazano all right them bab
Papa, mama, singa, tata Koze sentu mbibili donkazana
Tuangulo vuka ilewe sente mama
Bune mtu muanguzi ni Busoga One Radio Bingo Nika star, ibini muna nandala star mkaga hash Kumukutu ogwa Airtel na MTN Koze sa enku mbibili donka Tamu pini yo onige okay Busoga One Radio Bingo Ewa girwa Akzela Gaming Technologies Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board
Kujamba isi nukubanga nkusima Yadana kwa tupere kubanga ukateze chenda Kateze mkaga Busoga na fimredi umegu wa Busoga Nindo kubanga kwa isu sayo Okuva makuoga ife Biana mire kujamba isi nukubanga vitambla Ikiriza muna angi njuguru kubanga nkwe yongeza Yadana sobulo kubanga ate Nkuongela yo katono kati Mandachika nyo edisige Nize mwino nkarimoza simotalia Yadana ndu uomplida muna angi Bisi nebisi ngamba nina bintu bikuru Bintu biyamu gaso Bintu bitu yamba kubanga utambla mlunji ino Tuwakoba nti oruo kubiri Esa utinino tupatu seniba na ife Aba better life Wendo gara kubeta laifu, soboro kuchiza alenti ya obula mwabuchi, obula mwabulunji. So tunokuba nga tuba nobula mwabulunji, nga tuwe ya gala, tulia mwabulunji, akasanta kifika tuwo mere, bulichimuchi tambile mwabulunji ino. Jamba beta laifu, soboro kuba nga bakuida andaba, bako kebere, bakuwe idagale ilunji, bulichimuchi benga chuko mwabulunji ino, nga tuwe gemisa chintu, chona, chona. Dokita mazo kuba nga tu, kareka soka tulamseku, den tubone.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki ya umidini iyaka na abudu wa iyaka na staim Hidi na siratan mustakima suratan ladhina na mtalaihim Raidin magadhubi alaihim waradhualin Amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ejinta nisena yomu kamuangi jetuita surat al-fatiha Yeri moku tendeleza katuonda mubu nenewe
okay.
Yeri moku tendeleza binza buwa katuonda nobu omuwe
mm.
Ila bubo sale swala neta veramu
Obato sabamu katundu wako
Obato sade Chibange chigamba alhamdulillah chitegeza obunene Chitegezo kwe yanza katuonda mubunene bwe
Ok Nji,
teri kwe yanza kona kwe yanza kunyonyola Kusinga alhamdulillah
yes,
Mubusiramu Amanya nedobozi nze Aji Sharif kagwa okuva ku better life Nga nakuka mkujia njabisa edagali obutonde Nga nye edagali baita pompe medicine
liva. Pompe
Elive Italy Nibaga pompe medicine nubaligesa kubasaji nkumi biri abata tambula bulungi mu kisawe.
Okay.
Pompe medicine eno eyamba abasajja abata tambula bulungi mu kisawe eyamba abasajja abafuise mirundi emingi ddala. Mm. Pompe medicine eno ekimu kikubimu ku byetukoledde tuina demand.
Muli no bwetavu
nene. Obwetavu bw'abantu abantu bataddeko demand nene.
Bali kwenda ka pompe medicine.
Pompe medicine. Tuina product, tuina eddwaliro e Kampala, tuina ejjinja wano mu kisache ku kisache mukama akedi. Tuli ku second floor.
Okay.
Nyo bojja ku kisache mukama akedi nokubera omwegendereza kuliko abafeni batakubuzaabuza, kuliko omuntu abuzaabuza abantu awo we wano wewe. Ne olaba nga bakutuuza mu saluni omanya si wewo.
Okay.
Fo ino kujja nolinye kisache floor soka nolinya floor.
Eyo kubiri.
No mind otusa ku better life era botuka mola bantu dwaliro tetuli mukweyia.
Okay.
Kwa mujinya tumaze mukati emyaka 5. Ekampa tumaze emyaka 15.
Nga muidanda baba bantu.
Mujinya baba bantu. Pompe medicine eno kujimu kumingaso jya tuongerako nebirungi bya tuongerako nti twaine dagada tujanya bisa myaka 15.
Yes sir.
Ne dagada tujanya bisa myaka 15 lyabanga mone complain.
Eh.
Oleso nganti lyali afeli ameti jya wanu. Twaluwe bimu eba bimutamaliriza bulungi na kugatta muntu kufuna kichayinza kwetaga kozesa. Nti dagada twatuine lya pompe medicine Diali yava kujajangi. Sorry, diali tuwe tukwese
na siri. Limuari mkwesa wanunga pompa kari kubanga atuka.
Hanga pompe tutuna mutani kama mkwesa. Research yali ya jajangi. Kubanzi ni msa jamuziba. Ndiwe li mitukula. Nile dagali tuwa janjabisa abantu. Hilanga joli vani kategori zezenja ulu walu wa sukari, walu wa nyungo mtu. Amaliriza tute dagala mubintu.
Bindi.
Nile nitudie dagali nituli. Netuli chusa, chituita upgrading.
Mali ongira kwa omutindo.
Omutindo, neyanziza. Omutindo guno, nitituwa tuka kulevwe banti ya daga tuli kolanga concert.
Nga muli kolange churungu, eche game ya wale echenja ulo.
Echenja ulo. Concert, walole kwa mtu wawesu omwenge. Ngeja wawesu omwenge.
Aha.
Yengeje tukola mpompe medicine.
Kariba keta emandule.
Emandule. Kati emandule yo jiraba. Nebo, ujimendi emandule bojikuma keyaka. Bojikuma kwa omuliro. Kati pompe medicine enu. Twaji kola mulevo yokuba nti obusobozi bweri na ku muntu ngali kwesezza elimu form gabola be mandu bwe besoke dwe jibasoko kujja ngo basoka kola mandule ne bajja ke ebirungo ne bajja ko kati pompe medicine bwe tujibwe tujikamula oba chetuito kujisogola
actually eba konko ino
neyanziza kato chifuweza mangu mubusozi wayo kubera konko ne miti limwe miti chinana mwena
emiti chinana nena
era pombe medicine neji anjabu bulado wa sukari yedde dagali okaluka mu Uganda lino busozi obujanja ba sukari ne prostate yedagali okaluka lino busozi obujanja ba pressure ne ulcers
yesebo
yedagali okaluka lino busozi obuleta omusajja okuwangala mu kisaawe
pombe medicine
eno research yayo Nilani last week na chigama nti bajigesa kwa saji ya bazungu. Nti bote wako sabi ntubili fresh.
Kubebi ya bibi likasira fridge.
Kati chigeza bivamu vitamins. Bia bine mitu binji bibira akinga. Kati pompe medicine ni utuwesa nti amanya agobu toni gabuze nyomba saji ya.
Chitu ufeju.
Kati mkubula mba saji ya. Nibaji kunonya vichi ebile eta umusaji wa kugwe wa mamani. Kuwante mba saji ya banji nyo. Na kati nilu waluwa gama nti za basoba abo bantama. Ngabwa uli ya lady ya ajichuza.
Ba mliyali ya
kudia sende ne tateredde. Olenso nganti bwajja njaba buluota mlango no nyamanya agechisa jato sobola gafuna. Oina kunonya lwacha amanyi tegaliwo.
Soko nonye kiri kuletu kubango zira mani gachisada.
Kali bulono nya lwacha amanyi tegaliwo. Osobola okudda munotereze ekizibu kino.
Okay.
Buluota nonya kiki kiretse bulwadde. Tosoa kumanyanga ekichinza gendamu.
Okay.
Era fe pombe medicine no kumijimu kumigaso jekola. Erino busobozo obujanja ba obulizibu bwa magumba.
Amagumba gaifugano gene.
Kuba waluwa abantu abalina kabotongo. Eda bajja fayi man kabotongo ka abantu nange bomba. Kabotongo ono kabotongo musayi kabotongo magumba kabotongo iwa bulabe. Ekimuleta okubeerewo ekyobulabe nti aswana okuletera omwana omuto okufuna signs za sikira. Nabanga ina sickle cell.
Omwana omuto.
N'omuntu omuku kisoka okubeerako notandika no getting anemic.
Aye nga buzibu likuva kabotongo.
Ngo musaite gwe kwa mtu ali anemic tuchima nyumba chala. Nechi sono bela ambasaja ngo musaite gwe yongeramu.
Okay.
Nga gwe bikasero musaite gwe tegukola kutya tegwe yongeramu mobili. Ni wabayo mtu nga ino musaite mungi nenga teguli mchirisa chimala kutambula mu mobili.
Okay.
Nga yewa mtu gumuruma awe mbiteguba amumanyi. Abanga ino rusuja sujoruachi. Nchibule musaite kuna gute kubanga kubula mwe virunge vino guyambo kubanti guyambo guberamu mobili. Utani kano wango ina mungi nenga sigwa mungaso joli.
Okay.
Ni waya batuka kulebe vamu no musaite kugulimu krotis. Ebi kutuba kwanga gulimu evi tole tole. Ni waya batuka ina musaite kugulimu fats.
Amasavu.
Gitu amasavu. Ebi nabi sobera kuntambula yo musaite inga sinunji.
Okay.
Sova kwa obeste. Wacho vakubula doba amagomba. Kubanga ntuchimanye bulungi waloge kuze Twitter long bones. Amagomba amawanvu.
Yes. Sir.
Like ngemi kono maguru. Eroja kwesa anti omuntu yenna atandika na afuna obuzibu arthritis, debira debira bitawanya amagomba. Bibera mu nyungiro. Mu mavivi.
Mu joint omo mutuyungira.
Mu joint. Ndi bibera mu joint. Choche nyinchi tandika ne chikosa. Enkola ye yomusayi.
Okay.
Nti omubiri gwaffe ekitu yamba buli kirungo kyoyinamu mu buli organ joyina kwa omubiri gwaffe gukolebwa na bitundu. Ze tuita organs.
Yes.
Organs mwe muli ekibumba, nsigo, prostate, mutima, maugwe ezibaita organs ezikola omubiri gw'omuntu. Buli organ ina cell. Ngo ze tuita hepatic cells. Cells ze ekibumba. Wo kidney cells. Yino zina nebi namala. Kati chitu yambo kola cells gaba magumba mawamu getuita long bones. Gazala cell ngeriemu. Neja mobili. Ombine kujikubamu cells nyingi. Platelet, white blood cells, red blood cells. Negena nga cells zigena zeyo ngera. Mungkola yomu sayi. Omubili goguku manga teguru wala andwade. Chobula ntu, botuwa tukuwe dagala kubote life. Tukutela kwa galanti. Egama ntu walo cells wata damu kuruwala.
Chisoboka.
Nti buli wone sanga nga omubiri gukufunya ezimu ko cells kwa white blood cell yeyambo mbiri okubanga ndi mulamu.
Nga gulwanisa.
Wina security. Red blood cells eziyambo kutumulating so musayi benkola yo musayi mubiri gwo muntu.
Okweyongeramu.
Neja kwesanga nti platelet nebirala. Oja kwesanga nti singo muntu atandika nabanga ofuna obunafu bwa magumba. Wajirita kabotongo. Obofunyemo obuzibu okufuna obuzito obunene. Amaguma gano gatandika ne ganafuwa.
Okay. Ebinye
bitandika ne binafuwa. Era lwaki abasajja faba singo funa ezibu kya amaanyi ag'obutonde. Faba abasajja tukimanyi nti twatondebwa na fibers. Omusajja alina fiber.
Okay.
Tabanga mukyala. Yakyo bwanti mukyala awangala nnyo okusinga ku musajja. Faba abasajja tuli babinywa. Era n'omusajja waffe katona kitonda nga kinywa. ekimyo kyonna okutandika okuba nti kyestretchinga kitambula ku ntambula ya musaayi nga nnungi
engeri gyegutambula
mu mubiri kati bangi nnyo batambudde bakooya amaanyi ag'ekisajja oganoonya aganagende waago nnalasenzange ne siwona neŋŋende waago nnalasenzange ne siwona pompe medicine nabagamba nti baagikolera ku basajja 12 awo tebaba bantu batono
bagezesaamu ku ku bantu
ojja kwesaa niwaliwo n'abasawo nga tebawezanga bantu 12 bakajjanjaba mu Uganda kati baga nti kyekimba kikoze ku bantu 12 okumanya nti kikola kiteekeko nnyo essira
owulirize bulungi
era pompe medicine eno singa oba ogikozeseza ogisobola gifuna ku Better Life kokka
wazza wandi weeri
nagamba bw'ojja n'oginywako n'osanga lyo ginyeddeko tukuddiza ssente zo
okakasa
era pompe medicine erina obusobozi obukujjanjaba n'otandika okufuna amaanyi ag'ekisajja mu ssaawa 12 tugituna mu $7
kasitaanu akubonoka pompe medicine
kubanga tugeze oba olifunye n'olikozesa emirundi ebiri wewe ssaawa 12 12 hours okuba nti ezzeemu n'ekuyamba okubeera omusajja atambula bulungi mu kisaawe ate nga togenda kuba ekinyonyi tukitwale ntogenda kuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu ne woba oyinamu endwadde endala yonna eri kronico ogijjanjaba kati mwabagana nimufuuyisa kumukumu omusolo gwe mufuuyisa tegugenda wala bwe mba mufuuyisa omusulo owuliramu obulumi zisobera infections infections zikwata omukyala zikwata n'omwami nemwe mutea okufoka singa ku ggwe buli bwofuna endwadde za infection wa tuyita obulwadde obwekikaba STDs zikosa kyetuyita urinary system omuwata gw'omusulo gutandika ku kidney kubanga nti ensigo bwekola prosesi yaabyo eddira eminyo gino negiteeka mu mazzi oba gwe twaliisa omusulo kuba ensigo yekola omusulo negusindika mu bladder mukawago kati mukawago mumbeera ka urethra akayita akaseke akayita mu prostate ekolanga bulechi okuta n'okuggala okuggula n'okuggalawo kati singa tutandika ne tufuna ebimu ku bizibu ebya infections prostate esofuna obuzibu ng'enafuyerwa myaka prostate esofuna obuzibu ng'enafuyerwa kuba ndi omuntu yakozesako masturbation okwezanyiikiriza prostate esofuna obuzibu ng'ofunye ku STDs oba zetuta urinary tract infection esebo singa ofuna obuzibu ku ebyo ebizibu ojja tandika mu urethra era bannyo babafuyisa omusolo gujja gwesiba omusolo tegugenda wala omusulo waliolirwaga nti obudde obwekiro oba obudde obwebunyogovu nze nzuuka n'enfuyisa emirundi mingi omu n'alowooza nti alina sukaali
ayinga
naye nga obuzibu buli kuvudde ku infection wadde sukaali naye afuyisa emirundi mingi okwekonakaawo katono nti sukaali ekyenjawulo kyalina okulaba nti yakufuyisiza bulola omusulo gw'ofuyisa nga mweru ttukutuku
ng'otegeera
gulinga mazzi omanya nti nonno nnyinamu sukaali bw'oba olina infections omusulo gw'ofuyisa guvaamu akasu
nga guwunawunamu
ate gutera okukyuka mu kkala gusobera ogwa yero omukwafu abamu batuka ku levo bandi ensi kuba ensigo eno etuyamba okusengejja ebikyafu esobola okusindika omusolo guno nga gulimu omusaayi niwulinaga nze nfuyiza omusolo guno nga gulinga ogwa redi kisova mu prostate nga yekikoze unasobola okufuyiza omusolo ne gugirako amazzi ameeru kati singa ate omuntu ofuna obuzibu bw'okuba nti okufuyisa kuno kubaddewo nga si kwa sukaali si kwa infections osobola otandika okufuyisa omusulo nga gugubeera mu kkala yonna gye gulimu naye ngaogufuyisa emirundi mingi kati kiba kyeka ndi prostate yeki
eriko omutawaana
ensigo bw'efuna obuzibu etandika neeba nga eminyo gino omunnyu gwe tubeera nagwo mu mubiri tegufuluma yo nafuluma ojja tandika okufuyisa omusulo nga gubaako amasavu nga guba ngubayiyeko amafuta lwakaba nabasinga tebeegendeza bulamu bwabwe bobafuyisa bufuyisa ojja tandika okufuyisa omusulo nga oba olumu ogulaba nga gukola ekire gubanga ogulimu ka gure olaga nti mulimu gulimu omunyu tegukamulwa singa ofuna ezibu kyensigo neba nga efunye obuzibu endwadde zonna kwe zigenda okuva tugitusa okukujjanjaba n'otya kuba ensigo ekola emigaso gy'amaanyi buli nsigo erina bugulume filters miliyoni kakadde okufiritinga ebikyafu
okuva mu mubiri
n'ensigo z'abantu nyinnyo tebaziwanga budde ziri mu condition gye tuyita kidney failure
diri kulemererwa ng'okola emirimu
neyanziza katugamba nti ku Better Life ofuna pompe medicine esobola okuyamba okutematema bino byonna pompe medicine etundibwa $7 n'onaku olwenca nga gituna emitwalo 11
ofa ekaaliwo
ofa weeri
11
ate bw'osuba onaku olwenca kuba inshallah katonda nga mpadde obulamu olw'okubeerwa wiiki ejja ngenda kubeerako
Yes.
Toja jira wako mitualo kumina gumu.
Ida kubaye yonga ila
kumina. Ida kubaye yonga. Kwa esene za endufu zina kubaye mitualo. Abili mumu sambu mwenye kumitano. Zisene za pompe medicine endufu. Nere leo mfunye demandi ya bantungaba na.
Ila nginzo
kutuka wanwalo wakoze booking za abwe. Nenda wanga atebu wesijigaba wesijigaba chijia kubaye nancho. Chijia kutuwa niko kumu confusing. Ateba nwakoze wano, ateba nwakoze wano. Mujie ne mitualo kumina gumu. Tukwe pompe medicine. Oino busozo bujanja bendwa desuka mbulwa dobu
ngoko sa pompe medicine
pompe medicine nkwega ili debolanga busoso onako olwenja jangu ne mitwala biri musambu kwe dola sigali gule enaku zonna
okay
echo ku binoba tonsanze mu osoku sanga waba chala
bananso baka tukwe
era be bakola ko ne kwa kukebera be bakebera kuba mtu anajjo kuva kusawa biri paka sawa munana gina kebere wabwerero mbiri gonna Bumalo kebira kwa adefetu watu kia tukachiba ita diagnosis.
Ando kuidolo ido kufa kusawa wa hibiri edo kuncho.
Paka sawa munane.
Paka munane demisana. Omubiri baja kebira bwerere.
Bwerere.
Nechuli kweta body diagnosis.
Esebo.
Omubiri gona gona.
Era tumabama loko kebira wwe omubiri gona. Biona bietu sanga mbisigala kumitu walo kumina gumu.
Kapompe medicino.
Kapompe medicino.
Konka.
Yeka. Hey. Newe muna asuka ujajifu na kumitu walo asatu. Sole mtuwa labili mmusambu mwenye kumitano Wamendo wetu wage nuvano walo wabakula booking na geno kutuka kumachanga booking ziku kended Unu walo na mataba sinika sende chirecho
Ngabali kuenda kapa
pompe medicine pompe medicino Ninga taba gala pompe medicino nga azaji following Ilana nga pompe medicino na juu liokuwa kumituwa lo muenda kwa yatani kila Katine wedi
Katunu kati pompe medicino naba chalaba muko ze soba wa abami bonka
Haba chalaba tewako isa pompe medicino Waina kapulatika waka ita tapu ololo
Tapu ololo
Tapu ololo Andi kati haba chale zibu cha chivaina katika ula fawasaji Taina mani gabu tonde Naba chalaba afu nezibu chokubandi ba getting a dry
Sobo na babawo
Esanyo liya wala mufungu Omanye vili mayumba gaba Antoyo katemba alie
Bisesa
Bano bafunetizi, wanae bano bafunetizi, kati mubeda wanga mwisinganya, mwisinganya. Mewo jaku better life, kwa yes, wanyati better life, wewo kawoso ulo kufuna obula mwabula.
So msaada, pompe medicine.
Medicine.
Omuchala, tap, wololo.
Ate tap wololo ni janja ba fibrids.
Ebizimba.
Ebizimba. Mwiyo, wabili mwutilas, wabili kufrapian tubes, wabili kuovalies, kwa ovalies, ovules, ziteka ovules, ebisa
biteleka maji. Ebisa maji gaba chara.
Katumiso kubela nebizibu. Omuchala so tuka kulevo, kubanti, ensekeze za kuzaku, za kuzeweta. Zizakula kakoil.
Zezinga.
Katwe zezinga chiso kukalubiliza okufuna olubuto. Atoso obutachimanya. Abachala banyo ba inama zimanji mwenseke.
Yes, sir.
Gaso kulemiso funa olubuto no wagazi. Abachala banyo ba inobu zivu ngenseke zabuza getting up brokerages. Nga zazi bikira. Tezita amuza bulunji imbera. Chiso kulemiso funa olubuto. Katate chisingo kubele HIV uli mchale na joli yeyo. Genda bakujanja genda mudwali eliye kizungu bakukebere bakubulire okay. Family planning joinzo kozesa
memale
buliwo kweza family planning ateba dempi me ku mubirigo itani kanebera ya bulabe joli kirunyi nyone basukane bakebera no mandero family genyizo koze kwa family planning singo bulunyi mweze family kaneko nekayo katono ye family ye family jibateko mchala mbitundu byensonyi ye singo kubere nunji
okay
nje na side effect ntono
Okusinga kudiredi.
Kuzirinda. Na ate yate na yoche elina. Yetago muntu nga muyonjo. Te yetaga muntu wa yewaka kwa sajaba. Yewaka na sajaba anja ulu.
Okay.
Kwa wabili msaja ina ITA.
Says danda ulu.
Zanja ulu. Katibona agene wa msa wa mkugu. Agena kukamanti koze seno. Mumbera weti weyonje boti. Chijaba chikuyamba.
Okay.
Nebulu wako yese chinunga te chiba dempi meku. Olaba nubaga nyo kwe janja. Wana jia kudwenga. Mpeda gali ya manja gesaja. Nzimanyi gesaja webuzivu. Nunga soko kakani. Mbuli ya wachivwa ze banga chi.
Ngozira mani ago.
Oinamu mu lifestyle yo. Oba life status yo. Oinamu kukundwa deyo neri kroniko.
Joko bante nutewo na ya nemerako.
Ya nemerako. Kwa nubafuwa endwa deze bazifula zaabu. Obo inake dagari wale kwa sisa kuno ganze. Njaka kufuna wa mani geti saja gabude bunu. Kwa nubafu ni dagari nga ligira kuwa mani ugabude obu. Sobele chobulabe joli.
Chituse chisera liya
wangatiri. Walua waliko liseri munu wawuli angu mtima gumu tiemuka. Mbili gucha mwese. Wemiswaji sobulo gaziwa. Weta gobo wa kufuna mani gabutone neba kuzimba.
Burunji.
Nudamu nubanga mvubuka. Amanyi nubela na gonga manji. Tuga mantikuwa tasimu za fezi no.
Okay.
Onako uluencha ugena kujanja wa kumituwa lukumi na gumu. Ofune pompe medicine.
Okay.
Pompe medicine enotu ino busobozo bukulia delivery. Nituli sindi kedaga ni likutuka kwa uoli tewela liikirira.
Oba ndi buyende.
Kasote kasende kusimu.
Oba ndi na mutumba.
Oba ni, oba uli imbali.
Uona wana wendi.
Uoli.
Ndibusia.
Newa ni mukono. Ile di yetu ke mukono.
Ninakaseke.
Ninakaseke.
Kumi.
Gwenaona uoli. Ni obu gama nti oliru weru. Katatu oliru weru.
Mm.
Bobela mbitundu vili ranye Kampala. Teriva Kampala.
Hey.
Bobela mbitundu vili ranye Oima. Liva Oima. Kwa olide weriri.
Kwa buku botiba nanze Kapompe Medicine.
Esimu zengu somila kuokolila booking.
Ok.
Esimu ya MTN tamanya ga sister wange Jamila Runkosi.
Hey.
Eya Airtel tamanya ga namuonge Maria.
Mm.
Goteka kwa sente. Ngonte merate merendwa de. Onganze musawo.
Mm.
Nina sukari. Nina pressure. Nsanyalala.
Mm.
Sifu isaburunji. Nina olufuku maso. Eje mitwaro 10 na gumbi onoja bifu niro.
Soka pompe.
Leronzi jande bya bantu bana abayirimo obuseke.
Mm.
Obuseke boyonge demba saji.
Nga baba tamu obuseke.
Obuseke boli mbavu na bavuka batanso funa obuseke.
Oyu waka seke kisoboko okufuna ka pompe medicine yeyira myatereza bulungi.
Mubum kuba mbengoze ko lero walugwe na jama kaseka musindise. Mbade si chamujukira. Ya okay. Ngambye obuseke afana bwati ne bwati.
Mm.
Katine mwenzi mbasi mutegere kwa abantu kola kubanye mwa mpesimu.
Yes sir.
Ngenzo mungu yesimu nga mchawo mwaine mujukira.
Okay.
Ere chinyame ndo nagenzo okujja ne chokola achimanyi.
Mm.
Nti wano bakola batya basi okunja mwa kaseke. Gwena ali engo gawe mwa kaseke tewera liki ajanku beta live.
Yes sir.
Tukajja munaku zo 14. Kubanga tunyedage damu neteza prostate ne linga katunguru.
Mm.
Bweze so kuzimbira mu ndobe beru. Bwezimbe gattawo. Akapira kano nekakendera.
Mm.
Bainzo kumula waguru wane wabere msipi anawo ibakuteka makapira karuma. Oboka kuisa musimu musajjawo.
Mm.
Nako musajja tebacha kafu mitamu. Kwano kale tebizi ubinji.
Mm.
Bata kaisa anuwa. Katuga mantuso wolo kukili okutereza. Kakapira kavamu kukanga toka kase. Better life or itabaru.
Ichiga better life chonka chimala.
Esimu za fe MTN rizilo musambu, musambu, munana. Inabagame simu ya MTN njikuwa atobu debona.
Mm.
Ilas JSB konyo.
Zilo musambu, musambu, munana.
Inkaga musatu.
Inkaga na isatu.
Inkaga mutanu.
Inkaga na itanu.
Sembi ayo zero emu.
Zero ndala.
Esimu ya MTN rizilo musambu, musambu, munana.
Zilo musambu, musambu, munana.
Wandika nkaga musatu.
Nkaga na isatu.
Wandike nkaga mutanu.
Nkaga na itanu.
Usembio zero emu.
Zero ndala.
Eya Airtel erizilo musambu zero zero.
Airtel erizilo musambu zero zero.
Wandika nsambu musambu.
Nsambu na musambu.
Wandike chenda mutanu.
Achenda na itanu.
Usembio abiri mubiri.
Abiri na ibiri.
Esimu ya Airtel zero musambu zero zero.
Zero musambu zero zero.
Insambu musambu.
Insambu na musambu.
Chenda mutano.
Achenda na itanu.
Abiri mobili.
Abiri na iviri.
Bubato ina mitualo kumi na gumuto kwa kusaba pompe medicino.
Wa mitualo yi kumi na mlala.
Bubusu kona kuruencha jijabele mitualo abiri musambu mwen kumi itanu. Zedola insambu.
Okay.
E product magambe vabu yoteva watu. Yatu jeta mfumu ya powder.
Mm.
Nituji consenting ojija mdujiza mfumu ya liquid. Abali nye wachumente nye amaye kunyonte kutambuja kwa mazi.
Yes.
Katubutu tunajita mwombela ya powder ntijibubu ziba ansanu.
Mm.
Nitudamu ya teni tujika mprocess. Elinodika mdujiza mfumu ya mazi.
So omuntu mumupimira kwa kusinzira kuchiru wa ilichaba angali.
So inzo bango ina suka ingato ina pressure. Katubutu sekita jogwa mkubange enu. Eno kutujita combining dose. Oba combo.
Elimu ya bintu binji.
Binji, ninga bili musekita chonyo nyode.
Mm.
Chupa ntuga ntirimu ya miti chinana mwena mkombayi ningi yayo.
Okay.
Echoku bili, bila na insurance, insha Allah, okuja njaba noteri ya dela. Kupa kati ya bantu benjina benjanja bie.
Mm.
Banji. Ato mtu uboi nechindu ya chikola, nao yenjino obochi ulira.
Oyogeza na mani.
Oyogeza mani, kwa obochi, oyogeza obochi kakasa bato chitia.
Nga guru kuogeza wano.
Ani ndio kaka fumbo ina. Gwagamo ina ania.
Yes sir.
Ania kwalo ania kwata kameme, ania kwata bana, akwata abachala, akwata abami.
Na bakazi bonani abagamo.
Abakwata nyunga bali ni mbuto.
Okay.
Ani akwata nya bana atonga bakazalibwa.
Mm.
Ani walo akwata mukundi.
Yes sir.
Gwaitambuliko ania.
Mm.
Walo akwata kubisenge byolubuto. Walo akwata munsanja bavu, wone tusibira omusipi.
Mm.
Wina banga azimbo libwa amsika bwaddayo. Ni wabaya kawansi muntula.
Mm.
Buluwaka wansi muntula tate obusuwa wa testicles.
Yes. Yugile
wavaya maze nga mixing wa mosemen.
Mm.
Okula good quality.
Echirunga chito fichene.
Echaspamu ze nunji.
Mm.
Omeni walo mdagani ze mchisawe nze amanyi gechisa jangalina.
Na ye.
nga kyakunyonyola ne bw'omubuuza ennyo n'omugamba naye amaanyi goga alina kituufu n'obubonero bwompadde bulaga ndi prostate eriko obuzibu n'omugamba wala lwobeera n'olya nga omusajja otagumye
ngaalebera
nga mwali naye ng'ali mukuleba kati ye olwokuba alaba aluddewo enkwaso ziruddewo okujja yagamba amaanyi agayina naye ate kabaka kiba kyaga ndi prostate otekyaswa kuforminga spams mu butuufu
so aba mulwaire
oba mulwadde prostate eno singa erwala ate abantu bangi nnyo nga si ndwadde naye ngaeri mu condition egenda okulwala naddala abantu abakyali mu early stage abakyali mu myaka emito kizibu nyo okusanga omuvuka ngaali myaka 329 325 nga bazibu balwadde prostate etandika mu 337
aye beeri kuwoninga wano
ebe kuwoninga era waliwo obusobozi bubaawo obwokuba nga prostate yo ndwadde ngaonemyaka 225 nekiva nnyo ne immune system n'ebingeri gye weeyisaamu kwali omuka ngaakoze masturbation waliwo yakola masturbation emirundi 89 na
lunaku lumu
bamuzikala masturbation tokiwulya ngakoma wuli emirundi 89 kwali zimwonoonyereze olabe
yafa
kawali omuntu ngaakifula kya mmere ya bulijjo gumuntu agaa nti tosowa bika bigere budde bwakiro ombiri owulira gusanyalala owulira ombiri teguli mu maanyi owulira olufu oyina ausers endwadde nyingi nnyo n'obubonero bungi nnyo n'olwokuba twagala tukone ku kino kukiri ku kino buli omuntu atisi tukoneko ku bitono by'ayina information esinga obungi ojja gisanga ku better life oba ojja gisanga ku ssimu bw'oba oli wakujja ku ddwaliro kuba ofune ennamba then onaku olwenkyo ojja ku ddwaliro tugambye tusangibwa ku catch road ne bw'otuuka ku kisa kya mukama akeedi beera teekayo amaaso beera mwoji oyimirye ku madaala agasooka oba obuze kuba mobile man oba wapiki mwe namusawa ggulu ku
better life
oba olinnya amadaala agasooka bw'omala oggalinnya ddamu olinnya amadaala amalala era bw'olinnya amadaala amalala ogenda kunoonya luumu eriko
LD03
kwezo luumu bazikolya ku numbers kati esooka wansi eri LC bw'olinnya amadaala agasooka otuukira ku luumu eziriko LC kati olina okuvaako ku ezo luumu odde ku ziriko LD kati gwe kyekiba kikubeera mu muntu era bw'otuuka bw'otinoonya LD gye yaŋŋambye LD03 better life mwe tuli ero jakulawo wano ku wasooka aliwo obutebe bw'ekyuma bwa black ne babukola mu ki essimu zaffe
07788
wandiika 63
nkaaga naisatu
owandiike 65
65
osembye 01
0 ndala
gw'omutima gukwewuuba kituyita hypertension olina olufu ku maaso tegala bulungi letina zifunya obuzibu ojja kufunamu stroke nabagaa stroke ebintu ebireeta stroke obwongo bwa tebukyaswa afuna oxygen omanye tulina emiswa gya bika bisatu tulina arteries tulina vessels tulina ne nerves nerves bwebwe obusuwa obusirikitu
obutonotono
obutono tulina vessels tuna ne arteries arteries gy'emiswa giri medium gyegitambuza egy'emiswa gyegitambuza omusaayi okugutuusa ku bwongo ekya kwesanga nti obwongo singa baba tebukyasobola kutambuza tebukyasobola ku receivinga musaayi mu katundu akamu otandika nebusobola otandika ne buba nga tebulina oxygen amala so kuleeta okutandika okufuna stroke waliwo egyabiikawo egigetinga brokages katugamba nti better life ng'oyagala kujjanjaba otere ddala bulungi nnyo jangu tukwe product gye bayita pompe
medisino
ejja kuba ekuyamba okujjanjaba ote ddala bulungi nnyo essimu zaffe MTN eri 07778 wandiika 63 owandiike 65 osembiyo 01
0 ndala
07778 63 65 sembyayo 01
0 ndala
Airtel eri 07700 wandiika
77
owandiike 95 osembeyo
22
07000
77 95 22
bwokuba kusimya Airtel nendwawo gikwata manya njogerya ku MTN
kale
bwokuba ku MTN nendwawo gikwata manya ndi kuki ndi ku Airtel tugambe wano ejjinja ogenda tusanga ku kisa kya mukama akedi tuli ku second floor. Gwe ayagala okusindikira eddagala, ojja sindika emitwalo 11, then tukusindika eddagala wonna w'oli, ng'otunnyonnyodde n'obulwadde bwo engeri gy'owuliramu. Lwe simu wewandiise, okunyonya kujja byako na kulwanca, weetegezere ebirwadde ebikuluma, tusisinkaneyo enkya ku Better Life. Okuva saawa 2 mpaka saawa 8 tugamba kebeerya bwerere, omubiri gwonna. Ennaku esigadde dwali sigali ggule, ennaku zonna w'osobodde okujja, just emiwendo gye gikyukamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musule bulungi mute Katonda.
Kale zena ni Moses Musalia muzane musoka radio bingo ni gasta ibiri muna andala stamu kaga ash akasetu da kubanga okafuna katuwagana ne uruna kwa urencho leka programi zani esimulo kubanga ebongerayo otavao binjibili kuida.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Sanya Radio Bingo Bingo, Busoga One Ugwe Tusuga No Bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo, Busoga One Ugwe Tusuga No Bingo.
Zana radio bingo, Busoga One Ugwe Tusuga No Bingo.
Alright, Baba, Mama, Singa, Dada, Koze Sentu Mbili Donka Zana.
Wangulo Bukaire Wesente Bahama.
Buli Muntu Muwanguzi ni Busoga One Radio Bingo. Nika star, ibiri munana ndala star mukaga hash. Kumukutu ogwa Airtel na MTN. Koze sa enku mbili donka. Tamu pini yo onige okay. Busoga One Radio Bingo. Ewagirwa Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire Breeder Pre-Starter 30% Breeder Concentrate 20% Layer Concentrate ni 10% Layer Concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins aba Jeka bali kuiganga road ku Kaline lingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwendo kwebuze bisinga ochalira ya face daife eiganga tuagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalire yo Bula Moji Veterinary Drug Shop. Iwali ya kamuli, tuka butu uke kufamu ya ife, awebu kwenge einuma wa kamuli girls. Ebi singa wo, kuwa kuziro, ibili zero zero, chenda na muenda, chinana na muenda, ana na msamu. Jeka Poultry Farm, ebi enko kotuabi mala.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Bulungi on a rough for my cover to let you launch.
Baby, no, Tom.
Be dear.
I'm fighting
soldier,
Ross,
from
the Ross
omasajengi we mchiro mchona
wesuli denga baby na mfaliso ugwa mtindo
atenga muangazi mugungu mubidi oguluma kuumu la bulunji chokele bachikue
rose form and see a little
saruganda ngoli kwe mungkuta ngoli kwe komba komba
nini ya kantu kombe kubabu kombe aye kaje kansa bulo mubiri nibye mbaide ndi kwera bila ntani soko bidukira arasada vanu chene chokunwa chavimba alikoholi kikumbu cha drink chokunwa chiegevu omuri ebirunge bichamulo obwongo cha kenenwa banaifa babu siro foods and beverages limited haba gani kwe sanga matuga kulugudu lijese muto chokunwa chavimba alikoholi kikumbu cha drink cha mama alensi yona yona kubange chitongo leche kebe do mutindo uka ni UNBS yeda yata kwe chinkumu balagira buli muntu agize emyaka 18 okuja maiso anwe iye chukira iduka eri kuri okumpi osabe kavimba ofuna oluvimba bakubira isimu 0753 89 5 7 9 oba 0773 78 12 vimba alcoholic kombucha drink the champion's drink
Football action you need. Season 2025-2026.
Lala no Kelo.
Starting August 15th. La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own Star Times UPL returns only on Star Time. Subscribe to Star Times Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Star Times Football. Kubeira Isi.
Isimu chikati lino, boyo ndo litaku, divaa kubuve, screen, table na, bano ya chisimu chino chins. Sinye kan, chimene, wachiri mfiru omuru ndi mulala.
Nasi kwa mbibu simu chi.
Munaba afere isimu.
Ebi bie mba kubanga, mwe wala haba fere, nga masimu mugato la mul Dalton Phone Center, mchibu gaidinda.
Iranga main branch ya iwe, ilikuniza mroad west corner, kuchizi mbe chimi ofu, ngoja ku Centenary Bank. Baba na maduka abiri, okuli ingiliza Toto Petro Station, awali stage MB kongereri soka. Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ateri okubiri. Liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizi mecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo Derek Main Street. Okuli ingiliza World Crane Bank. Gerama duka gunagona ga Dalton. Obuna utia drops inga neubira kuli ya wo. Toja kuiduka liona liona. Awasira tia drop.
Jogla ni Dalton kusio msamu 013. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Utani promotion is back to Sako. Triple virus at 27 concert. Satanenga satu ogwo munana. Omwana wamwe. Triple virus rwaweze miaka 2 mu musambu. Azatu digize. Bo NV40 look at the hotel iganga. Tudandikide baba. Ekibani cha kukwa na memvu. Oyira na nati mekuwa ibiri. Bakasiru kuru na bakogera. Oyibango wakubedwa wefe. Mujetu muwagire. Ati yewafe. Aba imbi banji na makomedi ya nizwa muwere kende. Kugambia. Igena kuwela ndongo kundongoru ima na komedi. Ngo kuingira mituwara ebiri. Emeze mituwara asatu. Goldi ya mituwara atano. Panange bigena kunyuma. Kuti. Meta fena tuweyo. Sata denga asatu August. When we fought look at the hotel iganga. Triple virus at 27 concert. Ngabata ire mwesente.
Chenda katoleza mukaga. Woo! Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga.
Wadononya wajie biume vya omrembe katino kakana kankwa ndulile Boss Sounds and Events Management habaline biume vya kabi mchivuga jinja nga ye events rubogora ekube visawe nebali kanga mwena matoga wawara baby furu haba kusedi sakona barare chino chechiloto cha mwe adieno ye kayora bantu kumukoro gwona erigwe wena badano nya saundi oline mikore jenja uro mbaga kwanjula kutikira rumbe ne mikore mirara minji tolina stage kakate kwa sana matara aga miamiosa aga mozora kwejoli noroza antiga kuzimura iranga tulina tenti sakone decoration ya womrembe office ya fe eri hao kubosi saloon kumairo mbiri kamali road opposite neja frapeto station mujinja site okumanya visinga wo sulano tuku idako kusimu ya fe kuziro msambu tano muenda hasatu muemu avili mutano zero nya nga ye fe
Sounds and Events Management brand itasaga
Thank you.
obuzito bw'ekintu tubupimira ku minzaani. Minzaani ekozesa mabaale oba akalimi. Akalimi wekasonka n'abo obuzito. Kyokka ibaale inene n'eribeede itono. Tereza obulimi bwombi aka minzaani n'aka Busoga One tuwulire obuzito bw'amabaale bingi bye tuwulire. Aye ng'amazima gaabyo tigamaniikwa. Katubibeede okuva ye byatandikira tubikutere ku minzaani tubona akalimi yekanaagwa buli lunaku olw'ebbalaza okutuusa olunaku olw'okuna okuvanga essaawa ina paka ssaawa mukaaga edd'obwire minzaani.
Ogwechenda akatoneze mukaga radio omwoyo gwa Busoga mu programu minzani wetuli kuogerera mu kaseera kano ebe mazo okugoba ku mayengo aga radio eno eya Busoga 1 lunaku lwa kubiri eranga ena kudo mwezi diri 19 tuli mu mwezi ogwo munana mwaka 2025 mucho kitegeza anti ena ku edibulayo diri 19 donka okubanga ate mwezi guno tugukuba oruku mu mutwe kuba bweninga ku kalenda ena ku diri kujiririra tusigayizayo ena ku 19 kuba mwezi guno gwana ku 13 oliyotya omuwuliriza omulungi wolulango iwe yewayo okubanga otumbula omukutu guno era mutuwa amaani tuli basimu olw'okuba ku mulikaseera nga mututumbwire ate era mulikutuwuliriza. Programu minzaani etambula okuva olunaku olw'ebbalaza okutuusiza irala olunaku olw'okuna okuva esaawa 4 oba wagati w'esaawa 4 n'esaawa 6 edd'obwire buli bw'owulira amaloboozi mukaseera oti ni kano boterevu kibakitegeeza nti tugobye tuliwo era tutuuse okuba nga tukuweereza mu mpeereza ennungi ekasinze okuba ey'omulembe. Niza naye bali Ashraf einuma w'omuzindaalo era nga mukaseera kano ndikwenda okukutegeeza nti ndiwo mu dakiika 46 editambwire obede swire kusawa eine dobwire boterevu kibategeza nti edakiika detusigayiza yokumala kwesawa eno diri 19 wasibye yotya mukagwa omulungi webale jona jona jotusisa kwengalo olunaku olwaleero tuli basimu kulwe kisa kya Katonda okubanga tusobola okuba wanate twayogerezeganya na ayogera mwampuliriza ate ku nkomerero amasimu gwena twagayigulawo mwabanga mutuwa endowooza daimwe titusobola kubanga tukitwala nga lusaago oba okukibalaatiramu wabula tukiya ino ekitiibwa ate twongera okubasaba mujye mumaiso n'okubanga mutuganirira kuba nimwe amaani gaife era niimu ate abatutamu isubi okubanga tukozesa amaani. Programu ya minzaani nga nkali kuba actually nga njitandika ikiriza nkutegeze nti Busoga 1 n'enteekateeka ya kasente aka Radio Bingo omuwuliriza nongera okwidukiza nti akasente ako tukalinako era tukalina so n'olw'ensonga eyo mu buli mbeera omukisa tigusobola kwida nga tiwetesetese wafuna obuwanguzi omukisa buli bwegwe kwagaana nga wetesetese bulungi buterevu ofuna obuwanguzi so n'olw'ensonga eyo mu programu eno yeene gye tulimu tangaza emikisa gy'okuwangula akasente tomana oyinza okuba omu ku abo abajja okuwangula akasente ako niga star 28 star 6# niga star ibiri munana andala star mukaga hash eriyo buba ko busoko okwida bokobanti welcome to Radio Bingo, please enter pin when prompted kubukona kubukone katono obuba ko bwira kubukusaba okuta mu pin namba yo otemu pin boterevu oba kazano ka Radio Bingo ngo kegaiseku era ngo oli omukwabo betusubira okubanga mwewangulira akasente kano ente kateka eye ndigito mudido kumukuziguno tujja kuba mu showground mu kibangirizi echa showground wansere je tujjo kubanga ate tusinziro kuba sanusa nabembi betubaleteire mu bunji tujja kuba eyo okubanga tweyagala n'okubanga ate tuongera okusagamba galala nimwe abawuliriza baife okutandika antandikire eri banaife abekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement ekibiina kino kibaire mu bukulembeze okuvira irala lwetuwa ira munfuge yebibina munku mibiri netanu era ngomukulembeza ali mu buyinza ku lwekibiina kino His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abaire mu bukulembeze kuvira irala munku mibiri kuvira irala 19 chinana na mukaga iranga baidanga aba NRA bagema obukulembeze twaja mu mfuga ya movement system ya tambulira irala okutuusa mu 2005 betwaira mu mfuga yebibina NRM ya chafuka ekibina mu butongole twafuna nebibina ebindi ebyamerukawo mu kaseera ako wetwabonera ekibiina kya FDC nga kiyida awoni twatandika enfuga ey'ebibiina oluvannyuma olw'akalulu ka referendum buti saawa eno okuviira irala mu 2005 osobola okubala nti 2005, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, eja agalala eje gemye echibina echa NRM buchanga tuira mufuge yebibina chidienga chikulembere iwanga lino okutusa nibuti olwaleero eranga ensonga lwaki ndoge irentyo norwo kuba nti olwaleero ekibiina kino nga kibita mu mumyuka w'omukulembeze asooka ow'ekibiina ononga ni Haji Moses Kigongo walala n'omumyuka owookubiri Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga walala ni Secretary General oba ssaabawandiisi ow'ekibiina ekya National Resistance Movement ononga ni Richard Todwong leero batongweiza ekifaanani nkani oyinza okugyeta posta mu lulimi olufuutifuuti oba portrait egy'okubanga etimbibwa mu biketezo ebyetoolola eiwanga erya Uganda lyona lyona nga bali kunoonya obuwagizi obw'omukulembeze waibwe abagemeire bendera mu kalulu ak'enkumi eibiri amakumi abiri n'omukaaga. Era kino kitegeeza nti NRM yona okwegaita ku kibiina kya National Unity Platform, okwegaita ku kibiina kya Forum for Democratic Change n'ebibiina ebindi okwetaaku n'abeteekateeka okuba nga baida ku bwanamunigina kimaze okukakasibwa mu butongole mu kaseera kano nti His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ku lw'ekibiina kye ekya National Resistance Movement aliwo era ku baloti aidha kubaku. Abana jo kulonda, kino kitegeeza nti omukulu aka aliwo ake ulire mbavu era aja kuidha ya muli obuwaguzi abenga bubasaba. Okutongoza kuno okubaire olwa leero kumaze okubanga kulaga era kabonero nti ekibiina kitandise enteekateeka edha akalulu mu butongole akali kuidha. Nkobye nti omukulembeze abaire ku era akaaliwo obo bazeemu niyare half a decade yaingira ebyobufuzi nkani politics mu mwaka gwa 2018 mu karulu akaaliwo akabona bona era yali akali muvubuka muto mu biseera ebyo nga yakatandikawo ekibiina kye kya Uganda Patriotic Movement UPM oluvayinuma olw'okwawukana n'ekibiina kye kyeyalimu ekya Democratic Party. Yajja yeesimbawo okuvuganya ku kifo eky'omubaka wa Paalamenti owa Mbarara ey'omumaninaniina mu biseera ebyo mu iddukira n'Isembabule yona yali etwaliramu ebitundu ekitundutundu ku Sembabule nga kyona kiri part of Mbarara North. Era mu kalulu kano tikamutambulira bulungi oluvayinuma olw'okuba nti mukwano gwe saawa eno nfanfe ate mukweirimewe yamukuba enume y'ekigo mu kalulu ako era nga mukyo n'ensonga gye yasinziiraku okujja mu nsiko okulwanisa ekiiba bululu oluvayinuma olw'okubona nga gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote akalulu baali bakagemyemu nga bakayibi kuba kinaidukirwa nti mu kalulu ako President Museveni yafunayo omubaka yali mulala era nga ononi Dr. Crispus Kiyonga okuva mu biketezo ebyerwenzori oba mu disitulikiti ey'e Kasese. Oluvayinuma olwa akalulu ako yali turning point era omukulembeze saawa eno nibaine bakoba nti ekimala kimala n'akaseera tubenga twolekera okulwanirira okusheepinga ebyobufuzi bya Uganda era baajya mu nsiko bayingira bakola olutabaalo ku nkomerero obuyinza baabufuna mu mwaka gwa 1986 era mu kyo kino kyamaakingo bakyaleetawo foundation eya obukulembeze obw'ekibiina saawa eno ekiri mu buyinza ekya NRM paka na buti era mu biseera ebyo mu administration ye baalaganga bajja kutta eisire ery'amaani ku principles of democracy, decentralization and economic revitalization iranga mucho ngabenda okutereza ebyenfuge ya demokrasia benda kutereza ebyenfuna byeiwanga okwotaku ebyobulamu ebyendegeresa nebindi ngabenda okwira mu kubanga bazimba eiwanga erya Uganda eranga yaida munfu munkola eyokuwamba obuyinza mumwaka ogwo ogwoluku minorwenda ekinana nomukaga babanga a transitioninga okuva moche yali yafuka president alondebwa mu 1999 na mukaga ngavuganya era yawangula akarulu akali kasose buchanga atwala obukulembeze obwa Uganda eranga main opponent we eyamuvuganya mu karulu ako aken 1999 na mukaga yali mwana kibine kya Democratic Party Dr. Paul Kawanga Semwogerere okutaku n'abandi aba challengeinga endowooza ye nkani vision eyo national recovery yairamu yaidamu nkumibiri na mulala yawangula mukwano gwenfaafe bwe bava mu nsiko Dr. Kizza Besigye Warren Kifeefe era yena yamutambuza kanajinaji nga bwe bagamba mu lulimi lwaffe Oluganda okutuusa lwe yatuuka n'agamba nti ekimala